Minisita omubezi w'ebyenjigiriza bya waggulu Jesse Muyingo ategeezezza nga we watali ssomero ligenda kuggalwa olw'obulwadde bwa Ebola n'asaba amasomero n'abazadde okugoberera ebiragiro ebyaweereddwa Minisitule y'ebyobulamu. Kino kiddiridde amawulire ku mutimbagano okutandika okutegeeza nga amasomero bwe gagenda okuggalwawo olw'obulwadde bwa Ebola obwagudde mu ggwanga. Muyinga asabye abazadde obutagezaako okuwuliriza mawulire agali ku mitimbagano nti kubanga gavumenti amasomero gaayo emaze okugaweereza ebikolwa, wabula n'asaba abazadde obutakuumira bayizi waka.
Ate bwe mbagamba nti bannange gavumenti ng'eyita Ministry ya Health ne Ministry ya Education twafulumizza sacula erambika biki by'olina okukola senga omufuna kesi ya Ebola. Ekisooka njagala abaana bagende ku masomero ate era basome, naye senga babeera waalwadde tulipootinge ku health facilities eziri mu kitundu kyaffe, mugoberere amateeka bwetuzisa guidelines twawadde okulaba nti oyo okunaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana susu ebyo nabyo nabyo twabagambye mulabe nga abaana baffe balamu okusooka kuluwa amasomero abazadde tumekire shuwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu. Amateeka gatuweereddwa Ministry ya Health and Education tugagoberere to the letter, oba waliye wammwe wa Ebola oba teri tugoberere amateeka ago tujja kusobola abaana baffe okubeera abalamu.